saacaddu ila balmay waa la joogaa, waxna uma jeediyo hool lama yeeli talo. Maxaa dhacay? buseelo u bukooday ayaamo beerkaygu uu ku tabaaya baxsanow ma iskeento ballankii ma rumaysay
cishadan ku bartay beryihii ka dambeeyaa bila iiga badnaay oo waa sidee barniyey ballantaan dhiganay miyaan baajin karaa.
Marse hadaan barbaarti baxsan Yo me arrobo.